Jackowicz.
ZWAP.com.
Alpha. Petition.
If you need me, it's 7-0, say your number. If you need me, baby, uziwa koni pesa. Ukasira ukuwa wako. I be chilling, you're sunny, pesa. Oh, yeah. If you need me, it's 7-0, say your number. If you need me, baby, uziwa koni pesa. Ukasira ukuwa wako. I be chilling, you're sunny, pesa. Ukasira ukuwa wako.
Chini chako ichi Geuza kacha realize uyo ukuba kucha minimize. Uiziva address yanga simi za kachinja na phone number. Instead ya malavu paliponse tingo yambana. Tirise mpeti no show tingo jambana. Gusa kila tufukwa na pamene palipe. Bushetie zeneni na shanga izi mizimbe. Inenezo funa chelavu. Not evil fama shipikisha club. Kuli time ya ma serious, time ya ma jokes. Ino ni time yo faka mutima muma box.
If you need me, it's 7-0, say your number. Uziwa koni pesa, ukasira ukuwa wako. I be chilling, you're sunny, pesa. Ukasira ukuwa wako. I be chilling, you're sunny, pesa. Oh yeah. If you need me, it's 7-0, say your number. If you need me, baby, uziwa koni pesa. Ukasira ukuwa wako. I be chilling, you're sunny, pesa. Ukasira ukuwa wako.
Ni vichani vinangu veusa kila. Lower your voice, no need you ni patila. Nilibe fonse but still ni maesa. Kutiche ukondwele kalesa ni maesa. Na mutima ni wako, no tiche matina deti. Real life na kutulo, no tiche pa internet. But uniko sesela wikalo. Better niliche kumatizi kuchalo. My fights are here ni necessary. Yose ni kachokapo ati nilikumaule. Manje ni shi trust ili party. Vumvela mvela viti pushing apart.
If you need me, it's 7-0, say your number. If you need me, baby, uziwa koni pesa. Ukasira ukuwa wako. I be chilling, you're sunny, pesa. Ukasira ukuwa wako. I be chilling, you're sunny, pesa. Oh yeah. If you need me, it's 7-0, say your number. If you need me, baby, uziwa koni pesa. Ukasira ukuwa wako. I be chilling, uzani pesa. Ukasira ukuwa wako. I be chilling, uzani pesa. Oh yeah.
Uptown Beats.
Ushina mwika mwana logo.
ZWAP.com.